waati badaba farafa awa bani ɲɛnɛma o mana ma ban koyi a kwɛ bani ɲɛnɛma ni kɛnɛ karaba donso ani jɔni do sujuru taba majan ani aw do sumaya donso fandaw an tun b'aw fo sumaya taba majan bɛɛ b'i ba dun bolo.
Amo ye wa amo koma ali Congo Zaire, Jamaica.